Diana B on this. So son, Molago,
Bahati Tena,
Teddy B,
Mambo ya mwesh, 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 Mambo ya mwesh, Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mwesh ni bless, Mwesh, mwesh ni bless, Nipe matao, ni finesse, Diana Mara naona akitense. Dogo jitusha kuwa tipsy. After this, najua utanimisi. Ubaya wangu miu waga mtoxi. Kesho si text hata kama na kuhisi. Tuvuke Costa Rica watamu. Pale kati, patamu. Kupoteza fahamu. Kani ndoto basi ni moja tamu.
Mwaza magana duwe chuti to me. You're so beautiful, go to me. Basi serere kakula happy yote on me. You're so beautiful, go to me. Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh. Niku rotate, niku poke, niku bebe kama dori. Kisha ni kutongoze, we mtamu kama kachori.
Anko na mhesh, mhesh na mresh. Yo nitanga ma place kumit kutoa stress. Kuna kapes, kaumfanya roi rest. Tukitoke ya beza, ntaka ni vae dress. Skin yako tenda, una skin care routine. Sezi ya tajwa miaka, ni 30 ya my teen. You look fresh, umejwa kuni impress. Napenda ukiji express, every time you gotta test. No soy tense, kwangu ina make sense. Hatuitaji nobody else ku avoid mess. Woko na mimi, junajwa you got taste. They can copy and paste.
Mambo ya mwesh, mwesh, mwesh. Mambo ya mwesh. Toto weka kando na ku bless, 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 bless kama mwesh.
Mna ofa pudesh na mindyo mresh. Ama ni watoe na makofi za shebesh. Mindyo mresh, miss mhesh. Mindyo mhesh, urudi kuni bless. Mna jimes, mna undress. Mna kula stress, mna come kuni address. Naona mamono wanachokoza mwenye shule. Enyewe mpona jokes kushinda hapa kule. Birthday girl, nimenyamaza. Wakuonjeshwa keki ndio mnakayamba. Hata kwa leba nafunga zaidi yao. Diana B, mama yao.